Ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 24. Iminsi itanu ishize umutambyi mukuru Ananiya ageri Kayisariya ari kumwe na bamwe mu bakuru b'imiryango y'Abayahudi n'uwo kubaburanira witwaga Terituro, basanga umutegetsi Feliki bamuregera Pawulo. Pawulo baramuhamagara maze Terituro atangira kumurega ati:
"Nyakubahwa Feliki, aya mahoro menshi dufite ni mwebwe tuyakesha, kandi uguteganya kwanyu niko dukesha kuvugurura imitegekere y'igihugu cyacu. Aho turi hose ntidusiba kubyakiriza yombi tubibashimira cyane. Ariko kugira ngo ntabatwarire igihe, ndabasaba ngo mutwihanganire nk'uko mubisanganywe, mwumve ibyo dufite kubabwira muri make. Uyu muntu twasanze ari macinya, acumba urugomo mu Bayahudi bo ku isi yose, kandi ni umuntu w'imena mu gice cyadutse cy'Abanyanazareti, ndetse yagerageje guhumanya ingoro y'Imana. Nicyo cyatumye tumufata. Twashatse kumucira urubanza ruhuje n'amategeko yacu. Nyamara komanda Rusiya araza amutwaka byo kuturusha amaboko, maze ategeka abamuregaga kubasanga. Mumwibarije, mushobora kumenya neza ko tutamubeshyera."
Abayahudi nabo baryungamo bemeza yuko ibyo byose ari ukuri. Umutegetsi Feliki arembuza Pawulo amuha ijambo. Pawulo niko kugira ati:
"Nzi yuko umaze imyaka myinshi ucira imanza abaturage b'iki gihugu. Niyo mpamvu nishimiye kwiregura imbere yawe. Nk'uko ushobora kubyigenzurira, iminsi ntirarenga 12 kuva aho ngiriye Yeruzalemu njyanywe no gusenga Imana. Abayahudi ntibigeze basanga hari uwo tujya impaka mu rugo rw'ingoro y'Imana, cyangwa se ngo basange nteza imvururu mu bantu, haba mu nsengero cyangwa se mu murwa ahariho hose. Nta nubwo yewe bashobora kukubonera ibimenyetso by'ibyo ubu bandega. Nyamara icyo niyemerera imbere yawe ni uko nkorera Imana ya basogokuruza, nkaba ngendera mu nzira ababitiye ubuyobe. Nemera rwose ibyanditswe byose mu mategeko no mu bitabo by'abahanuzi. Mpuje n'abakwiringira Imana ko abantu bose bazazurwa, uhereye ku ntungane ukageza ku bahemu. Nicyo gituma iteka nihatira kugira umutima utandega ikibi imbere y'Imana n'abantu. Namaze imyaka myinshi mu mahanga, hanyuma ngaruka Yeruzalemu nzaniye abantu bacu imfashanyo z'abakene n'amaturo yo gutura Imana. Nkiri muri ibyo, bansanga mu rugo rw'ingoro y'Imana maze kwisukura. Nta bantu benshi turi kumwe, nta n'urusaku. Ariko hari Abayahudi bamwe bo mu ntara ya Aziya bari bahari, nibo bari bakwiriye kuza kukundegaho iyo bambonaho ikibi. Cyangwa se aba bantu nibavuga icyaha bansanganye igihe nari mpagaze mu rukiko rw'ikirenga, uretse iri jambo navugiye muri bo ndanguruye nti: ubu munshyize mu rubanza kuko nemera ko abapfuye bazazuka."
Nuko Feliki wari uzi neza iby'inzira ya Yezu asibiza urubanza avuga ati:
"Komanda Rusiya naza nibwo nzarangiza ibyanyu."
Ategeka umukapiteni kuba afunze Pawulo, ariko ngo areke yishyire yizane, kandi ngo ye kubuza inshuti ze kumuha icyo akeneye. Hashize iminsi, Feliki azana n'umugore we Durusira w'Umuyahudikazi, atumira Pawulo maze amutega amatwi ngo amubwire kwemera Kristo Yezu icyo ari cyo. Igihe Pawulo asobanuye ibyerekeye imibereho itunganye no kumenya kwifata n'umunsi Imana izaciraho imanza, Feliki agira ubwoba maze aravuga ati:
"Ba ugereje aho wigendere, ninongera kubona igihe nzagutumira."
Icyakora kandi yiringiraga ko Pawulo azamuha ruswa, niyo mpamvu yahoraga amutumira kenshi ngo baganire. Imyaka ibiri ishize, umutegetsi Feliki asimburwa na Porukiyo Fesito, maze Feliki ashatse kunezeza Abayahudi asiga Pawulo ku ngoyi.